www.kwanchadivine.com.
Our king shall become dead.
All days.
Sick like Ebola this. You can call the doctor, go to Ebola this.
Oscar Weary. Easy.
Tenga nip.
Level up.
Get a shot.
Level up.
Take a sip.
Level up.
Tifana ne maganize.
Level up.
Tenga nip,
level up.
Tira shot,
level up.
Ika sip,
level up.
Tifana ne maganize. Shisha chibebe, waitress panga zapa table upa mwemwe. Atatizo lelo na woso wabeko mbebe. Abandi yeta fika mpaka na basti mbembe. Easy man, no standi pata headache. Wachi waja goza ntumba na wuko ziyedwe. Yambila ni chakumbu yoko umwelwe. Tipuli tela yifibano yiswelwe. Oma huyu level yukusia na ticheza guanji. Buklabu walisopa, kalidwe lanji. Atitole wuzopa, hapeze pontajati. Ndi mkulide fanta, iko mananji. Tenga nipi. Tira shot,
level up.
Tika sip,
level up.
Tifana ne maganizidu,
level up.
Tenga nip,
level up.
Tira shot,
level up.
Tika sip,
level up.
Tifana ne maganizidu.
Devo yanga yiri na yinte ya bo yiri sate. Ine ndi kujabawa iwe kujangate. Tifana kwanchu funa boza hundi mate. Kote ndi kama suka nkama hundi tasa. Soba mani zunguli pa senta iweyo mkwate. Londo londo pana nanga tingolo. Kante tenga chabe kanipi ndi sana kukante. Akweza levo ndi mpato sampate. Aise kila botolo kapena sinta deburo. Kuno kubawa kulipeko peduro. Oh my lord, kuziva mamendulo. Tijeza bwanji tikuma zosia na reburo.
Tenga nip,
level up.
Tira shot,
level up.
Tika sip,
level up.
Tifana ne maganizidwe,
level up.
Tenga nip,
level up.
Tira shot,
level up.
Tika sip,
level up.
Tifana ne maganizidwe,
level up.
www.kwanchadivine.com.